te kubula kamugu Ebyo bizibu byabwe tebikwata konze mukama yampa yampa nyo Mazima siwana gabalala bweba wane biye byobwongo upepi Bino binjogera bifa ku mutima gwange wetunula mu maso Omutu omuyonja ng'emunye kalwaki sikuwanako Omulungi lero waliwo omwenya enaku ezimulisa Era nze omutima muno ensi nina mugwe kanyimba Uliriza bulungi mukwano ndi kugwe Oli kawoowo akasingayo bulungi
Kulira ne kumuza maso
Kano kenyambala buli omu nagoberera Akawoowo akasingayo bulungi
Kulira ne kumuza maso
Kano kenyambala buli omu nagwamatu Oli kawoowo akasingayo bulungi Kana kenyamba na buli omu nagoberera Akawoowo akasingayo bulungi Kana kenyamba na buli omu nagwamatu Oli mulungi hani Ekyo nkiddamu emirundi gye njagala Abampita omuyaaye bulwa kuba nkutijjisa buli wamweyo gye ngenda baleke Tuliroteme ufumita kumutima Wewe chusa kulia mulubuto Fuset baby mukwano Na yemu kama yampa Omuntu atali na lukondo Atene buku batomanyi kulumia Omuzingo omutali njuchi Sirumana yate mulimu mbisi Amazimo bulungi bulina nebwebanyage kusinga bweru
Oli kawoowo akasingayo bulungi Kulira ne kumuza maso
Kana kenyamba na buli omu nagoberera Kawoowo akasingayo bulungi
Kulira ne kumuza maso
Kana kenyamba na buli omu nagwamatu Omusana gugule, obudde buzima ne bumale myezi
Sinikutanage
Esine wechuka, gejiyenje chigome nkoko nilerawo
Sinikutanage
Katika balekane, kakaita katinko na ye mukwano
Sinikutanage
Omusana gugule, obudde buzima ne bumale myezi
Sinikutanage
Esine wechuka, gejiyenje chigome nkoko nilerawo
Sinikutanage
Kuma, kuma, kuma mukwano Guma, 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 kwano niberao Omusana gugule, kabude buziva nebu malemizi Esine wechuka, gechi yonja chugome koko niberao
You got it fast. www.djericom.com